kahiya dabankaaga nuurka malaha dayaxa ku dhaashtaa nahiya muuqaan dusha aada qoraxda dhaxaysa unba aqdaa kahiya dabankaaga nuurka malaha dayaxa ku dhaashtaa nahiya muuqaan dusha aada qoraxda dhaxaysa unba aqdaa dolay dawa aqdo dayu yesha indo holku ruhi dimira ladnaada uriyan dutiya dawa hadda dolay dawa aqdo dayu yesha indo holku ruhi dimira ladnaada uriyan dutiya dawa ka dolaha hadda isacirka ka dibadiisa keenay darta ciidda dhaqaaqday dhammaan dunida iftiinta marka dolaha hadda isacirka ka dibadiisa keenay darta ciidda dhaqaaqday dhammaan way dhammaan dunida iftiinta gaagaya aftay dashii jannada duca isay dulka awadaay meeyay markuu quruxda dadaaday dirta udugaagaya aftay dashii jannada duca isay dulka awadaay meeyay markuu quruxda dadaaday maandigin garabkayga ruuxna may dalan doolay diggaagu may iman oogada dhulkeena hooyana dhabarkeeda ma saarin maandigin garabkayga ruuxna may dalan doolay diggaagu may iman oogada dhulkeena hooyana dhabarkeeda ma saarin dolaha hadda isacirka ka dibadiisa keenay darta ciidda dhaqaaqday dhammaan dunida iftiinta marka dolaha hadda isacirka ka dibadiisa keenay darta ciidda dhaqaaqday dhammaan way dhammaan dunida iftiinta marka dolaha hadda isacirka ka dibadiisa keenay darta ciidda dhaqaaqday dhammaan way dhammaan dunida iftiinta marka dolaha hadda isacirka ka dibadiisa keenay darta ciidda dhaqaaqday dhammaan way dhammaan dunida iftiinta